Kaba lwa mukwano, Holy Adams, kaba lwa mukwano.
Okaba lwa mukwano, Dokita Stanganda seno mukwano. Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda nkwagala simanyo banaye walio chanjagala. Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda nkwagala simanyo banaye walio chanjagala. Kati lwaki wagenda nawe, nandi badde nfimba nawe. Kola biriko kola byavako, kwesiba koko nesikako baby omukwano gwose gundi buchika. Jangu olabe noje wandeka, emere nyige sichajiria kuchijie naye. Gwe yali afumba lwachalumu baby nogenda, ze yali mukwano gwo lwachalumu ateno ndekao. Mikwano seba mfuma antikwe wandoga,
wandoga.
Wango wa lulicharumu na wene bakuchawa.
Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda nkwagala simanyoba na iwalio chanjagala. Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda nkwagala simanyoba na iwalio chanjagala.
Wagenda biento koma wancha nga nalinda omukwano nga todda hirwachi walimba mupenzi ay katofula bizesi mu wenji kubanze kitwala izo nsobera katifako mulongo wange zuno wano mukwano gwange kulinze ndo chimanyo mpulira nkubira sigino manye wajosula baby mbuza.
Kwagala simanyoba na iwalio chanjagala. Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda kwagala simanyoba na iwalio chanjagala.
Katindie nombo ya na wagenda weyo mbuza.
Simanyoba ndozako wabanchari muno mbulira. Kwate simutoke.
Lava baby, wandeke nonga nkulinze. Koma we wange bintu byeno zembi kumye. Nandi kwesonyiye nayo mutima guluma. Nandi kwesonyiye nayo mutima baby. Oh no. Hey yeah, hey yeah, hey yeah.
Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda kwagala simanyoba na iwalio chanjagala. Wafumbirwa weyo mulongo wange. Wagenda kwagala simanyoba na iwalio chanjagala.